xa ndibalisa inhlungu yami ndibonisa amanxeba wami xa ndichaza imbilini yam kuhle inyembezi xa ndicinga phansuka khona ndicinga abazali bami andijiki andoyiki ndiyaphambili kodwa yini na kunini ndithandaza kodwa yini na kunini ndilile kodwa yini na ndivuka ndisiwa ndilila ndenyuka ndisihla yavele yavuleka indlela Tetubumyama wa velukaya Tetubumyama wa velukaya
Temba lakho libeke kumdala bahlekisa ngawe ayambe kanjalo qiniseka bambelela iphupho lakho indlela zakho zaziwa nguwe hlasela ukhumbule apho uphuma khona bajonge kuwe indlala ndayazi Nabumindawaz Vala mehlo wakho sicela usomandla avulindlela
Tetubumyama wa velukaya